download it from
especially see on the beat.
Fresh diesel, ba 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 ba. Yeah. Mikombozi kuvaniwe na you are my baby. Hani savi kutini moka nekele ubebe. Wana mijaba nikataza kuli nikufuma nikaiwe na uori jaba. Aku sana nikusinya nako my baby. Lady kiwe nangana yaka my baby. Kiwe na moya waka my baby. Baseli kuipuza ni kufuma ni kakai na baseli kunibuza kusa kupuma unikeni ni manga na vaipula isabao kuno ni tapirangani. Niko kena mwamishi tululi kuyoshulu kuta kutalima kwa mautu wona selibu seti. Au siyo nani kutui hande ukai wali lato na shimbi wakimbandi. Maete wabanga tachole wava utui hande wava tafira kule na niwe na falu nyandi. Kwa pilu ya kachole fana utua hande luzo sana kwa ule niwe na kwa mangarani. Kakuli
kiwe nangana ya kama my baby. Kiwe na moya waka my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby. Kiwe na ngana yaka my baby. Kiwe na moya waka my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby.
Kufutuka alilato leo nifa baby geole latu. Kiwe na fela undo si haniko ni kukusia. Walilato laka baby wopilo kikutia. Kene mwamishi chululi kuyoshulu kota. Kuvata ula fela wena walilato laka. Lilato liti hile isike zalingaka. Wakana bani tongo kama mkulo mungaka. Kosa kupuma kue na nyani ketile nekele waka kushonga walilato uvasi. Kupila niwe na walilato ni tombozi. Lilato na kufalo na koko sinda sobozi. Yes I kakuli
ni tombozi kuvaniwe na iwa my baby. Hani savi kutini moka nekele ubebe. Wana mijaba nikataza kuli nikufuma nikaiwe na uori jaba. Aku sana nikusinya nako my baby. Lady
kiwe nangana yaka my baby. Kiwe na moya waka my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby.
Sise bebe wanisikulula ni mutu ni nazobu lela ni kalumela. Na wabu na balu inila tutengo wakopa ni masikwati matasi ya limango. Koni kuzusa fela ingeba ni buza litawa za vokuva likutisekolizo. Maetaz fela oke bali angana lipuzo za vokuva ni kamurenga mpama. Lavu ni file kifureba ni eva lilato litihile nge adama ni eva. Mwamukulo kusa pumabalo sava maeta kwa lipilo saka lako vaba. Kiwe na ye ni ketile kakuli.
Kiwe na ngana yaka my baby.
Yes,
kiwe na moya waka my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby. Au siyo ni kutwa kuluga na my baby. Kiwe na ngana yaka my baby.
It's a brand new one. Juni J Mupondo. Fresh D, fresh T zone. Yes sir. Control GZ AKA Real Rapper Young Jack. Jackie Boy Walilata Denjo B-Boy So German Pondo Masikole Waziva Ice Cream Push 1-4 CV Jema CV Tia Stone Self for my brownie. Yes sir. Young Waranto Sakodi Triple S Young King City 4 Facebook Singolongoma WhatsApp Simo Boy Internet Afubuga Yangu CK One Big Gamer Krista Beo Mahongo Rich Kana Mazebura. Yes sir.
downloaded from chilliswagmusic.com.
Fresh D on the beat.